Kyogo, tupo pale. Pale, tupo pale. Pale, aya twende tupo pale, 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 pale. Mwaka wangu uishi mina nunua gari. Tupo pale, 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 pale. Kucha kwa mala moja uo mtumbo unipe mimi. Kiume chipsi tu, alafu natia metomato. Kama kuna siku utampa mimba mama mtu wako. Tuko pale, pale, tuko pale, pale. Penzi lina wiki moja, shaanza kujipostisha. Subiri ya ishe nyente wiki ya pili kama mtafika. Tuko pale. Ukirudi ukikuta vitu vyako tuite mbwa. Tuko pale, pale, tuko pale, pale. Aya twende tuko pale, 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 pale. Mwaka wangu uishi mina nunua gari. Tuko pale, 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 pale. Kucha kwa mala moja uo mtumbo unipe mimi. The Blaster. Oh!